sekerera eye zimba bamusekerera siba luganda begendereze goma funye tike bakulemesa bagalo pasule toka bakaliyeho ne baba muwalangola baja mu maka bakulemesa paka bwe bamusibula abasinga balokera bakufe abalala balingiriza bakufe banji bawayiriza bakufe ah abasinga balokera bakufe abalala balingiriza bakufe banji bawayiriza bakufe ah beunya bebuza beswanta bechanga beunya bebuza beswanta bechanga bambi sibyangu simuzanyo sinsonga nakuyabwe bambi sibyangu simuzanyo sinsonga nakuyabwe
bebe kulu batandika ko ebyo muzanyo mitade wali yo pulira banji banjereka tatengo byo basanguli unyo befuda batakiriza mumitima jabu nga bankakasanyo befuda batakiriza naye mumitima jabu nga bankakasanyo
abasinga balokera
bakudde
abalala balinga